asama arka fune da wattone fi dagefa tonne sagale america akamolsan sagale in america sagantan afan oromo radio ni da dambali gababa meter band didami lama didami shani sodomi to korati televizion in animo satellite etio satitin as magala washington dc studio shantami sadafa ira esenif darb wiyanarda robi onkololesa kudasadi barakuma lama didami tokko akala kopsa ethiopia timmo onkololesa sadi barakuma lama fi kudafur kan isin kesu mesu an bakkadu morodat ulalan opi kenya namo dandit opi kenya kana kara media hawasatin tamsatu dani an kinde situmo tigist gamet producer in kenya kan opi kana isinin amma gahajiru nibuzu tamre odu harraf kamnu kan isinin tiesitu jaldane gamadat
Atamultan kabajam tota dagge fatota kenya fi dawottota kenya oduna mafqabnu kuno Minister Hajala United States Anthony Blinken rakko Ethiopia kesa kan ilalen kibtata kalesa walgay sadarka olana wa mun kesum sisun sanif samejira sadarka dunya tikindaye dimakana Deenyan ni hordofu kajedaman Blinkenif jelli adda kabiyoti gamfa Africa Jeffrey Feltman wali wajjin walgay kesum sisan kanarat Ittigafa tama sadar kaola na gamta Afrika durata igad olusheguno bosanjo momichu ministera Sudan Abdullah Hamdok ittiwama mangamta Europa Joseph Borrell ministeri haja ala Ingilizi Elizabeth Truss ministeri haja ala Germany Niels Allen akasumas gamfa Afrika kesat jila da Fransai kataan Frederick Flavier argamanijiru Ministera haja ala Amerika kataan Blinken obasanjo olin ega dubbata nibod walgayin kana kesum si sanjechun wajirrisani ibsa kalesa galgala basen ubachise jira rakko uma mekarana gamfuruf gamta Afrika fi igad gidduti kendominano jechu yadi jirachusa hirmatoni kadeggaran taun ibsa mera Ethiopia kesatti nagabu sun tokumma biyetti eksisuf qaamni hundi halella humna hatattama nakkadaban garamari bal'aaf hunda hirmaachisetti seenu faladan desisus akka bu'ursan dhukaasa sakkadaban amerika gamta europa fransai germani ingilizi ubachisusani ifsi wajira ministera dantala united states brabe ubachise jira kanamales kanne walitti buinsa kana keessa harka qaban marti seera dunya akka kabajan akkasumas ethiopia kesat kanneen rakkataa jiran maraaf gargaar si daangaa tokko malee akka dhaqqabuufis gaafachuun isaanii ibsameera biyyoota gaanfa afrikaatti jila addaa united states kataan feltmanii fi aan dhimma ethiopia gama kaabaa kan ilaaleen walgayii sadarkaa olaanaa kan ministeerotaa gaggeessinee jirra jechuudhaan bulchituun waajira USAID samantha power kaleessa ibsa baasaniin beeksanii jiru ethiopia gama kaabaa lafa siviiloonni miliyoona hedduu yeroo ammaa rakkoo gargaarsa dhala namaa addunyaa irratti hamaa jedhame keessaa tokko isaan mudatee jira akka jedhu ibsi kun ministeeronni sadarkaa olaanaa ka biyyootii dureeyyii G7 jedhamanii fi biyyoonni gargaarsa arjoomuun beekaman kanneen biroo bakka buutonni gameeyyiin kan kaanaadaa deenmaark gamtaa awurooppaa finlaand faransaay jarmanii aayerlaand xaaliyaanii jaappaanii neezerlaands noorweey siwiidinii fi yuunaayitid kingdom akkasumas yuunaayitid isteets irratti hirmaatanii jiru hirmaattonni walga'ii kanaa rakkoo gargaarsa dhala namaa itoophiyaa keessatti hammaachaa deemuu isaan yaaddoo gadi fagoo akka qaban ibsuun uummata itoophiyaa gargaaruuf cicha qaban ibsanii jiru rakkoon kun ega jalqabe kaasee gargaarsa guddaa arjoomaa ka jirtu yuunaayitid isteets doolaara miliyoona 600 miliyoona 63 kan laatte yoo ta'u kaleessa immoo dabalataan doolaara miliyoona 26 gargaarsa dhala namaaf kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti hirmaattonni walgayichaas rakkoo kanaaf furmaata arguun barbaachisaa akka ta'e waliigalaniiruu jedha ibsi ba'e kun naannoo addi bilisummaa uummata tigraay yookaan TPLF to'ataa jiru kan walloo kaabaa fi gondar keessatti Hirwaat beeka bu'uura misoomaa kan uummataa barbadeessuusaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ministeriin dantaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen shororkeessaa kan ittiin jedhe loltoonni hirwaatiif waltaatonni isaanii oomisha dhaqqabeessaamaa akka jiran qonnaan bultoonni naannoo gabaasuu isaanii ibseera. Kana malees iddoo hedduutti dhaabbatoota hawaasa tajaajilan barbadeessuusaa ibsi ba'e hubachiise. Gocha kanas uummata Amaaraa fi Tigraay gidduutti jibbaaf haaloo hammeessuu caala. Waan uummata Tigraayiif fayyadu akka hin qabne ibsee jira. Dhimma kanarratti ibsa kan kennan dubbihimaan ministirii hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii hawaasni addunyaa karaa haqa qabuun deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Ibsa kanaaf kallattiin deebii kan hin laanne Hirwaat gama isaan ammaan dura ibsa kennaa tureen himata wal fakkaataa dhiyaatan fudhatama dhabsiisaa turuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Manni murtii haqaa akka sadarkaa addunyaa Keeniyaa fi Soomaaliyaa gidduutti daangaa bishaanii jiru sararee jira. Kunis biyyoonni lameen waggootii dheeraaf dhimma kanarratti waliigaluu ega dadhabanii booda. Murtiin kibxata kaleessaa kenname kun bishaan lafa skweer kiloomeetira 1,100 kan galaana Hindii handaara biyyootii lamaanii irra dhaqqabu sanarratti ture. Iddoon kun kuufama zayita boba'aa fi gaaza uumamaa qaba jedhamee waan yaadamuuf jecha biyyootii lameen gidduutti falmii kaasiseera. Murtiin kenname kun Soomaaliyaa fi gaarii waan ta'eef jecha Keeniyaan fudhatama akka dhabsiisuuf jirtu beekamaadha jedhameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa borii gita isaanii kan Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa Waayit Haawus keessatti simatanii dubbisuuf jiran. Kunis Yuunaayitid Isteetsi biyya ollaa Keeniyaa akka taate Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa uumame keessaa kanneen harka qaban mararra oggura kaa'uuf ilaalaa yeroo jirtutti. Baayiden aangoo pireezidaantummaa ega qabatanii as hoogganoota biyyoota Afrikaa waliin Waayit Haawus keessatti simatanii ennaa wal ga'an kun ka jalqabaa ta'uuf jira. Dubbiimtuun White House Jen Psaki ibsa baasan irratti demokiraasii mirga dhala namaa kabajuu nagaaf nageenya tarkaanfachiisu dinagdee guddisuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuu irratti yaalii gaggeeffamu kan ilaaleen aangawoonni lameen dubbatu. Kan yeroo yerootti jijjiiramu pireezidaantummaa gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa Keeniyaan fulbaana kanaaf dabaree argattee gaggeessaa jirti. Yuunaayitid Isteetsiif Keeniyaan dhimmootii dinagdee fi nageenyaa akkasumas shororkeessummaa dura dhaabbachuun walta'iinsa yeroo dheeraa qabaataa turan. Rakkoon Itoophiyaa gama kaabaa keessaa hammaachuu dhufuu isaarraan kan ka'e namoonni kuma hedduun ajjeefamanii kanneen miliyoona hedduu ta'an gargaarsa dhala namaa eeggataa waan jiraniif jecha bulchiinsi pireezidaant Baayiden tarkaanfii dhiibbaa geessisu fudhachuuf ilaalaa jiru. Waraanni Itoophiyaa gaafa wiixataa qabee kanneen humnootii Tigraay ofiin jedhan irratti haleellaa lafoo geessisuu jalqabuusaa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF beeksisee jira. Baatii Sadaasa bara 2020 humnooti federaalaa kan Itoophiyaa fi loltoota TPLF fi amanamoo ta'an gidduutti wal waraansi jalqabuunsaa ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jaalannee oduu addunyaatiif galateeffachaa amma immoo gara sagantaalee keenyaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii baqattootaa fi koolagaltoonni Liibiyaa keessa jiran irratti gocha humnoota mootummaatii fi warra mootummaa hin taaneen raawwatamaa jiru balaaleffateera. Gabaasa Liisaa Shilaayin Jeeneevaa irraa qindeessite akka ittaanutti dhiyaataati caqasa. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri dhimma mirga namoomaa akka jedhetti ji'a kana keessa baqattootaa fi koolagaltoota biyya Liibiyaa keessa jiran irratti gocha humna mootummaatiin raawwatameen yoo xinnaate namoonni shan ajjeefamaniiru. Akka dhaabbanni mirga namoomaa kun jedhutti biyyoottan Afrikaa gammoojjii saaraa gadii jiraatan irraa baqattoonni hedduun gara Liibiyaatti yaa'aa jiru. Namoottan kana dirqisiisanii haala jara keessaa baqatanitti deebisuun seera addunyaa cabsuudha. Dubbiimtuun dhaabbata mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Maartaa Hurtaadoo torban darbe akka jedhanitti namoonni ministeera dhimma biyya keessaa mootummaa Liibiyaa buufata baqattootaa fi koolagaltootaa isa naannoo Tiripoolii jiru wareeranii sakatta'aniiru.
Women, children and men were arrested and handcuffed. Security forces used unnecessary and disproportionate force to detain them. including shooting and beating those who resisted or tried to escape.
Dubartoni daimannoni fi qironni qabamani harkisani hidamera umnoni tika umna gita hintani fayyadamani namotan isam mormani fi baqachu yalan rebanino dukasa irratti bananiru akuma kanan yo yarate namito kodu e shan madani hidamaniru akamurdaton jedanitti namotan qabamani mana hidamotumma libiya tripoli ti hargamutti hidaman bakka qulqullina hinqamne fi namonni heddun muddamani kesa jiratani bishani fi minan argachun rakisa halata e kesa jiru ji onkololesta kesa baqattoni kumni jaf dibisen mana hidaa wiirtu garihan jedamu kesa milikani turani hidattoni qawwe ittidukasani haryacha akka turani fi tarkanfi motumma kanani baqattoni afurdu unisani hurdaton himaniru Motumma Libya akka jedetti tarkanfin isan fudacha jiran yakkatota adamsu af ta'u isa hurdaton dubbataniru.
What we are saying, if you want to tackle crime, try to go against the traffickers, don't go and pick up.
Nukan jecha jirru yo yakkamtota adamsu barbadan warren namottan seran ala daddabarsan adamsu qabu. Warren seran ala namota daddabarsan midamani gidira keessa galchuun barbaachisaa miti. Motumma Libya wanti torban darbe ta'e waan karaa sirrii ta'ee raawwatame akka hin taane hubachuu isaa akka ibse kan himan hurdaaton baqattoota hidhaman keessaa amma tokko gallakkisuudhaa fi waadaa seenuu isaa ibsaniiru. Motumma Libya waan baqattoota irratti raawwatame kana qorate warreen seenaan ala tarkaanfii sana fudhatan akka itti gaafatamtoota ta'an imaammata isaa isa baqattoota bakka dhufanitti humnaan deebisuu akka dhaabu dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii gaafachuu isaa gabaasni Liisha Silaayin Jeenevaa irraa VOA'daaf qindeessite ibseera. An Bafqaadumaa Rodaati. Waldaan dubartootaa gullallee baalaa fi qoraan funaananii gurguraa kan turanii amma paarkii Inxooxxoo keessatti carraa hojii argatanillee ammallee galiin isaan argachaa jiranuu xiqqaa akka ta'e sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii kan bulchiinsa kutaa gullallee gaaffii haadholii kana fooyyessuudhaa fi akka qoratamaa jiru dubbateera. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessite qabdii hordofaa.
Dubartoota 200 ol ta'an kan magaalaa Finfinnee keessa jiraatan keessumaa immoo warreen bosona Inxooxxoo keessatti qoraanii fi baala guuranii jiraatan jireenyi isaanii qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu. Jiruun haadholii kanaa harka gara afaanitti akka ta'es eeraniiru. Aadde Amala Warqa Tamasgeen jiraattu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Gullalleeti. Miseensa waldaa kanaati. Waggoota 20 oliif qoraanii fi baala funaanuudhaan jiraachaa turan.
Abran Qadaraayitan 252 seet ba'andilaay. Kadaraayitan seensaraalle.
Dubartoonni 252 ta'anu waliin gurmoofnee asitti hojjechaa jirra. Dubartoota Inxooxxoo keessaa baala haaranii baatan jedhamna. As gallee jirra. Duraan garuu ganama baanee baala Inxooxxoodhaa harree qoraanis funaannee gurguranna humna keenya fixna. Amma hara galfanneerra. Meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugame eeggatame walitti funaannee bakka irra deebiidhaan hojjetamuu danda'utti. Geessina suuqii lallaafaa itti gurgurannuu fi nyaata saamsame itti gurgurannu jaa qabna. Garuu haalli gabaa baay'ee quubsaa ta'uu baatus haati asitti gurmooftee jirtu tokko qofaashee miti. Daa'ima 2-3 kan qabantu jiru. Kanaan dura haati tokko qoraan funaanuudhaaf fageenya deemti. Sa'aatii 3-6 lukaan deemuun dirqamaa kan jiran Aadde Amala Warqa kanneen bahanii hin deemnes hedduun jiraachuu ibsaniiru.
Izee nabbaru chigiru ndees masarshani rafe.
Rakkoon as ture aan warraa ka'uudhaaf daandii qal'oo ture ani mucaa dahee mucaa ji'a lamaan manaa qaban ture waan an nyaadhu dhabeetan baalaa fi qoraan funaannachuufan dhufe asuma bosona Inxooxxoo keessa akka tasaa mucucaadheen kufe miilli koo na cabe daa'imni koos na jalaa boqote mucaa kootti sinafne qaama kiyyatti sinafni kan biraammoo haadholiin warreen bosona eeganiin ni reebamu. Akkasumas bosona Inxooxxoo kana keessatti yakki gudeeddaa haadholii irratti ni raawwatama. Kan baay'ee nama rifachiisu immoo haadholiin qalamanii kaleen isaanii keessaa baha. Dhiigni isaaniis qeensamee keessaa fudhatama. Bineensi morma harkaa fi qaama isaanii bakka adda addaatti kukkutee nyaatee hafteen isaanii ni argama. Rakkoosuu kanneessaatu asitti raawwatamaa ture. Amma kanarraa boqonnee jirra. Dadhabbii fi ifaajee nurraa baraara jedhanii kan abdatan gurmaa'insi haaraan bu'aa gaarii akka hin qabne kan dubbatan Aadde Teenish Zasaa osoo fooyyee waan jedhaniis akeekaniiru.
Majammariyaa yaa'u tanagroon eegabbaa noo gin siraawu ndatabaaloo adeemu.
Jalqaba nutti mameeti kanas galli. Garuu akka jedhame miti hojichi lakkoofsa miseensota keenyaa fi galiin argamu waliin wal hin gitu. Galiin keenya daldaluma suuqii kanarraati kan argamu meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugame funaanuudhaan ji'a 2-3 irra dabarreeti kan miindaa keenya argannu. Meeshaaleen nuti gurgurrus gatiin ittiin dhufu mi'aadha. Isa hunda kaffallee galiin argamu xiqqoodha. Osoo nuuf fooyya'ee jennee kan barbaannu mootummaan miindaa dhaabbii osoo nuuf kaffale yoo hin danda'amne ta'e immoo carraa hojii dabalataa. Osoo nuuf bane kan jedhu hawwina. Kanaan alatti haalli amma nuyi itti jirru gaarii miti. Shamarree Burtukaan Haayiluu namoota yeroo ammaa paarkii Inxooxxoo keessatti hojjechaa jiran keessaati.
Duraan muka guuraa turreeju. Baala fabaannaa muka guuraa. Na amma immoo gara hojii kanaatti nu qayyaran duraan sila baannee fi walii gadi sila deemnu baannee gurguraa gibbiitti safaratti fudhannee galee gurguraa. Ammas oon jedhu yaa'u amma lasilaasaa baay'inaan gabaanis hin qabaanneef malee baddaattis hin hojjetanii haayilaandii guuranii hincafallaqanii gurguran isaas makiinaa cinaatiidhaan dhufe gaafa yeroo barbaade baay'ina isaa ilaalee dhufee fudhata. Akkuma argameetti qanii gabaan jiruunis lasilaasaan gurguramaa oo jiraachuu baates hingidhe amma arganne gurgurree galla. Aan duraan sirra xiqqoo ammanuma yoo hunjedha ta'u galata waaqa.
Bulchiinsa magaalaaf Finfinneetti itti gaafatamtu waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii kutaa magaalaa Gullallee Aadde Salaamaawwit Kabbada rakkoon dubartoonni kaasan sirriidha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii jiru. Faayidaa fooyyaa akka argatan taasisuudhaaf hojiileen hojjetamaa jiru. Fakkeenyaaf dhaabbata Peeskoo jedhamu waliin wal ta'uudhaan suuqii adda addaa. Konkolaataa humna ibsaatiin hojjetu maashina pilaastikii lallaafaa fi bishaan keessaa dhugame walitti guuruudhaan burkuteessuuf akkasumas hojiilee xibira adda addaa akka hojjetan godhameera. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota waldaa isaanii keessa jiranii fi galiin argamu baay'ee waliin gitu. Galii isaan argatan gahaadha jechuun hin danda'amu. Kanaaf galiin haadholiin kun argatan gahaa kan taane nutis hubanneerra. Rakkoo kana furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan. Qo'annoo gaggeessuu eegalleerra mooraadhuma sana keessatti akka hojiin dabalataa uumamuuf irratti waliigallee qoratamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qoraaniif baala guuruun kan jiru isaanii gaggeessaa turan haadholii hedduun carraan hojii mijaa'uufis galiin isaan argatan gahaa akkan taane eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Fulbaana 22 bara 2021 ministeerri faayinaansii Itoophiyaa ibsa baaseen koreen liqaa garee biyyoottan G20 jedhamanu liqa Itoophiyaa irra jiru akka fooyyessuu fi gaaffii gaafate fudhatama argachuu isaa akkasumas dhimma kana chaayinaa fi faransaayi akka hordofanu filatamuu isaanii ministeera faayinaansii Itoophiyaatti deetaa ministeera kan ta'an Dr. Iyyoob Taklaayiin waabeffachuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Iyyannoo kana kan horeen G20 jedhamu kun kan liqii ilaale immoo fulbaana 16 bara 2021 taa'umsaa gabaasni tajaajila oduu Itoophiyaa kun dabalee ibseera. Ejensiin sadarkaa liqii biyyoottan irra jiru kan ammoo sadarkaa baasee himu Standard & Poor jedhamu jadi kamu gabasa gafa fulbana didami afuri barakuma lemah didami itu kubasa rati sederka Ethiopia kankanandura B minus rature gara C C C plus T gadibusera imma kan rati gabasa Kenya metekufikadu ogesa dinak devi banki awas banki buna international rati kani hojatanu corporate rati kan hojatanu obo mulune ayalo akasuma simmo Kuwait Institute of Science Research kesati dinagde rati lima dinagde rati kan koracaguranu Dr. Ayele Galan Azoksi Sudan gabasa itanu kopesera etichena
Agensi sadarkalika adebisu biyota adunyaf sadarka basu Standard and Poor's jadamun bekam. Ibsa basen, Ethiopian biyota lika irrajiru debisu hindan denye jechu. Sadarka ishe kandura B minus ira gara C, C, C plus itti kadifidera. Akka sababatis, warana jiyota kulatokula kofsa jirun, lamilen heddun keesan ira buka ufi, belaf saati lamun. Ilalcha keessa galera jada ejensichi. Ogesa dinagdee fi banki internationali bunnatti hoggana tajaajila korporeti kantaan. Obomrune ayyalaw gabasni ejensin sadarka kennu immalika Ethiopia ratti base akka jiru himun. Ugummani sagaru baye shakisi sata uhimu.
Yemi utif awrugwal.
Ratingin ejensi kun ugada. Sadarka Ethiopia gadibusera. Garu yero baye amanummani sanis gafi keessa kangaluda. Akka fakkinyatti akka lakkoofsa Europa barakumala maafsaddeetitti. Amerika tti banki wanku. Vaniturun kanina ka banki fani mai likaman ni kanun kambekamu Merrill Lynch Lehman Brothers banki fa kufu vyeroje to kuisana fetti agency kun sadarka a kenne fiture
nezi banko shi liwadku andor sikaracho a grade isatwacho nebar nezi drejitoch
Dr. Ayele Galan ogesa dinagde fi biye kuetitti korata dinagde instituti koranno science kuet kantan gamashani halaka batama amme Ethiopian case jirtu sadarka ni Ethiopia af kenne hinumayu ilaacha tutasifa mefjelu
wanje taayi u kaaja ala kan de busi suyusla garu garim buuf ne madir madu paniti ilaana jiru kanje tokon kaba otoodu ma warande ko ta ubaade otoodu ma siyaasini ko ila kamu baade jeede Ethiopia rakina yessa seno sawani nolle wanu ma badaleemu itamme se rakina ma
itti dabalunis iba wandi nagde Ethiopia irratti dufajiran kana confident rakko di nagde ko fala jenne fulachu ndendeñu timmi siyaasa ibe isabrata usimu doktara yele
wandi ko fiore ko non si ruwande di geopolitics of kesa ka ba diplomacy of kesa ka 10 of kesa tamate so enagre di kana basa ni kana unga ila nani kana diplomacy di ni kana rakko fido di yo ila la ma wota ma fakke ni one time de swinje de kuni a kucha diplomacy di a kucha biota soromani west kana usa dabalate of kesa in ka uyestu intendo malifin normali ay mit kesu matu duran 2.9 billion framework of argument in the main principle rundum skut esme hoda horiga din ti biyesu zeri anuzat one paramemit
sadarka amma Ethiopia afkenna mekane ilalchisun karaifto minakabun hogantoni biyetti agency sadarka biyota basu kanetti diyachun ifsu dendawu kabuje dobumulunen
itemezgenewun lemastakake
madalli kenna mekane sirresu formata tawu kan dendawu qabtiwa madalli kana fulaga taani kana ratti angawunni motumma Ethiopia gedi taani tabbat sirka base kana walin dubbachu kabu qabtiwan isanto kotokkon kana ratti si sababade esun soda tawu disu isani ifsu dendawu kabu
kunis Gredi nagde Ethiopia af murtesa ta uyo muifsan obomulune akasjed
bidir lamagnet yeteshale grade yallo economy
likargachuf kaptifoya kankabu charrafoya qabata kanamales investment biyala harkis office
motuma hara amma Ethiopia tiundaif dimilika biyo ta guddetani ra argachukun qormata hintawu jelamani kangafata man doktor ayele galan dibendi nagde Ethiopia wagota heddu kallako seda innis osodan di siyasa biyetti hinzresin dinagde sirresin ajechun wan hindandamne yalu lajechun ifsu
adunya fana atakaruga abudizani immediately bisomina anjinante Ethiopia rakrakesa akatule yamatakaji abatamantitani ohitamantitani adunya samantisu lamata diplomasi fi siyasa adatamant dinagde ama walkai motu pararo wa meponi dinagde rajan kamna jetujet no dinagde rai mitkal kabam ko yes dinagde turun dendau garu kan kalkabamu kabu siyasa itabiyela ke yirupana kara kapsi sudan enna Siyasi harakabate waligalteno game namundum tu urmansa garibuefi tasgambaye dinagdemi achumari tifufa isa amos afisiso da adunya fana wali garu war pakistan
basin motuma seran yo hogoname rakodi nagde ethiopia yero amma mulacha jiru sirresun ni danda makanjelalimo obbo mulule አያለው
መሆን ያለበት ምንድነው የመንግስት አንዱ አባል
ዋንት ተውቀቡ ማልኒ ብሪን ሞቱማ ቶክቲን እየሰራውሉ ቀብድ ጀደሜ ዮሙ ሙርታው ወፈገኑ ጭማበርባደ ባሲ ሞቱማ ሴራን ቡልቹ ደንደኛን ኦምሻፊ ኦምሽቱማ ደበሉን ደንዳማ ኦምሻፊ ኦምሽቱማ ዮ ደበለ አሞ ጨራውጂ ዮሙ ደንዳ አከሱማስ ቃላይን ሲጅረኛ ፎይሱን ንደንዳማ አጀደያዳ
ዲማከነረት ካመ ሞቱማ ራያ ደፉለቹፍ ያሊን ታሴ ናፍ ሚልካውን ደንደኝ ከረፉል ዱራት ቀበነ ከንዲያኑታ ገባሳ ሰገለ አሜሪካፍ ፍንፍኔራ ምትኩ ፍቃዱ
ዳዳቦቶ ተከኛ ቆፒ ከነከሰቲ ገባሳ ከነከሰቲ ዶክተር ኢዮብ ተክላይ ካንጀድ አሜድ ካንጀድኔ ዶክተር ኢዮብ ታረቀኝታ አከትራው ኢፋማዋጂን ጋፈና ከነታንስነሞ ቆፒ ቶርባኒ ዲሞክራሲ ቱ ኢያታ እጥያኔ ጨቀሳ የአፍሪካ ከባ እርጋ ጥሙራ አፓርታይድ ያሲ ኦኮራ ወጋደርበ ኢሼሙ ደተከሳ ሬፉ ደንደመቻ ጅርቲ በከዋን ሆጂ የሙ ሆኮራ ሰናሳ ማማኒ አማዩ ዴቢአኒ አከሚላን አበታኑፊ ገርጋሪ ሞቱማንከ ናጅሩ እንጅሩ ገባታ ዲማከና ፍላኖ አወጅኒኒ ወልትቅንዴሲቴ ሊሳን ጊቨስታኒሺ ቆፔሲቴ ቱጁቤቱ አካኢታኑ ቲቅንዴሲቴቲ አገፈዳ
ኤጀንሲ ሰደርካሊቃ ዴቪሱ ቢዮት አዱኛ ፍሰደርካ ባሱ ስታንዳርድ ኤንድ ፖር ጀደሙን በከም ኢብሳ ባሴን ኢትዮጵያን ቢዮተሊቃ እረጅሩ ዴቪሱ ሂንደንደኝ የጨቹ ሰደርካይሼ ከንዱራ ቢ ማይነስ ይራ ገራ ሲ ሲ ሲ ፕላሲቲ ከዲፊዴራ አከሰበባትስ ወራነ ጂዮተ ኩላቶኩላኮፍ ሳጅሩ ለሚሌን ሄዱን ቀይሳኒ ራቡቀውፊ ሄላፍሳት ለሙን ኢላልቸ ከሰገሌ ረጀለ ኤጀንሲቺ ኦጌሰ ዲነግዴፊ ባንክ ኢንተርናሽናሊ ቡናቲ ሆገና ተጃጅለ ኮርፖሬቲ ካንታን ኦቦምሩነ ያያላው ጋባስኒ ኤጀንሲ ሰደርካ ከኑ ዲመሊቃ ኢትዮጵያ ረቲባሴ አከጅሩ ሂሙን ዱጉማኒ ሳገሩ ባየ ሸክሲ ሳተው ሂሙ
ይሄንን ውጤት አውርዷል
ትሬቲንግ ኤጀንሲ ኩን ኡጋዳ ሰርካ ኢትዮጵያ ገዲቡ ሴራ ገሩ የሮ ባየ አመኑማኒ ሳኒስ ጋፊከ ሰከንገሉድ አከፈክኛቲ አከለኮሰ አውሮፓ በረኩመለማ አፍሰደቲት አሜሪካቲ ባንክ ወንኩ ቫኒቱራን ከነነ ከባንኪ ፋኒ ማይ ለቃመነኒ ከኑን ከምቤከሙ ሜሪሊንች ሌማን ብራዘርስ ባንክ ፋ ኩፉ የሮጀቶ ኩይሳናፈቲ ኤጀንሲ ኩን ሰደርካ ከነይ ፍቱሬ
እነዚህ ባንኮች ሊወድቁ አንድ ወር ሲቀር ራቸው ኤ ግሬድ ይሰጣቸው ነበር
ከባጃም ዶታ ኬኛ ኩኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ
ከነቲያንስኔ ኢብሰጉላላ ካን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስና
ምርገወሊ ገላ ከበርኖታ ከስማ ኢጆሌ ድርባፍ ከኑን ኢንቨስትመንት ይጉድሱፍ ቡአንሳ ኦላናዳ ቆራናን ኤኛ ቶኮ ከሙልሱት ዶላር ቶኮን ቶኮንሳ ምርገይ ጆሌ ድርባፍ በርኖታ ሳኒፍ ኦልቹን ቢዮኒ ጉደታ ጅራን ዶላር ለማፍ ሳንቲም ሰደተማ አከ ዴብሰቹቲ ጀዳ ወጋን በርኖታ እትደበላ ቶኮ ገሊዱ በርቲ ቶኮ ዲበራ ሀርከ ኩደኒ ገረ ሀርከ ዲግደማ ቶልጉዲሱ ደንዳ እትደበሉ ዳንስ ወጋን በርኖታ እትደበላ ቶኮ እንደኮንሳ ደርገጎን ቶኮ ጨራ ወልትቡ ኢንሰከይ ሰሰኑ ዲበራ ሀርከ ዲግደማ ገጥቀሳ ከነመገድሲሱ ወይረሪ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ስርነ በርኖታ ናኑ አዱኛ ሚዴራ ከናፍ ኢጆሌን ዱርባ በቀጥቶኒፍ ነሞኒ ቢይ ኦፊኬ ሰጥቄ ኦፊራ ቡቃን አመዩ ጨራመ ነበርኖታ ደቁ አርገጁ እንደንደኝ ከናፍ ከንጃርሚያን ጋርጋር ሰሚሶማ ዱኛ ዩኤስኤአይዲን በርኖታ ኦፍ ዲግርስ ዶላር ሚሊዮን 300 ባሃራ ሰገንታ በርኖኒ ዳበቴን ኤጉጀዱፍ ከንጉማቼፍ ሰገንታን በርኖኒ ዳበቴን ኤጉጀዱኩን በረቶኒ ደሬ በርኖታቲን አለ አከበረተን ሁምነ አዶቲን ሬዲዮ ጀቱረት በርኖታ ተምሳሱዳን ናኑሌ ወልትቡ ኢንስኬ ሰጅሩ በርኖኒ አከደቀብ ዳንዲት ደበላሳቃ Nannore wal waransan bututan Afghanistan, Yemeni Ethiopia keisa, sagantan kun ijoollef dargaggoonni moggaatti ittifaman kanneen miliyoona lakkaa'aman barnoonni isaanii akkatti fufu gochaa jira. Sound bite power. United States sagantan barnoonni dhaabateen eegu jedhu bara 2016 erga hundeeffamee qabee gargaaraa jirti. Deggeessa keenyallee guddisuu keenyaaf boonuun nutti dhagahama sababi isaa innaa barnoonni qulqullina qabu qixxee argamu ba'iinsaa ifa galaadha. Guddina dinagdee guddaa bu'aa fayyummaa wayyaawaa ta'e demokiraasii cimaa hawaasa nagaa qabuuf daran cimaa akkasumas ijoollee fayyaalessa ta'aniif milkaa'ina argatan argamsiisaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya sagantaa har'aa irratti dogoggora teekinikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa qophii har'aaf qabnu asumatti raawwannaa waan nuuf jennee turtanii galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Ani Bafqaaduu Morodaati. Nagaatti.